found many girls who appear to be good. And I've got good structure, cooler call yours. Those girls have done good things for me, but I still stick on you. So if you'd go with me, oh, oh, hit on my chest. And if you'd leave me, we hit on my crown. Hey, I don't know if it's juju, maybe it's love for you. Hope our love is real juju, juju, yeah, juju. Yeah, mimi najua ukapata mpenzi, nopera akupige nishenzi, akufukuze mini pate mlezi, aliye na roho ni kama hii ya China. Mimi najua ukapata mpenzi, nopera akupige nishenzi, akufukuze mini pate mlezi, aliye na roho ni kama hii ya China. Lazima kila ninaposhika kitabu nisome, nawezaji kutana fikiria katika wewe. Nikikupata ntacheuka vizuri, yani maisha yangu yanahusu wewe. Ulipokwenda na kuomba nirudie, nami maisha yangu yageuke kwa uma. Ana dia, I'm still looking upon you. Mimi najua ukapata mpenzi, nopera akupige mshenzi, akufukuze minipate mlezi, aliye na roho ni kama hii ya China. Mimi najua ukapata mpenzi, nopera akupige mshenzi, akufukuze minipate mlezi, aliye na roho ni kama hii ya China. Lamima, kila ninaposhika kitabu nisome, naweza jikuta nafikiria katika wewe. Nikikupata ntacheuka vizuri, yani maisha yangu yanahusu wewe. Ulipokwenda na kuomba nirudie, nami maisha yangu yageuke kwa umana. Dear, I am still looking upon you. Mimi najua ukapata mpenzi, nopera akupige mshenzi, akufukuze mimi pate mlezi, aliye na roho ni kama hii ya China. Mimi najua ukapata mpenzi, nopera akupige mshenzi, akufukuze mimi pate mlezi, aliye na roho ni kama hii ya China. Mimi najua ukapata mpenzi, nopera akupige mshenzi, akufukuze mimi pate mlezi, aliye na roho ni kama hii ya China.